la la le la 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 yeah. Ngizokuzwa hey shandwa mina ngizokuzwa 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 hey ngithi ngizokuzwa dalima umemeza ngizokuzwa mina ngiyosabela ngizokuzwa dalima umemeza ngizokuzwa mina ngizokuzisa ingoba wena uyangisanganisha sekuphelile nokubalisha ngobukhono zongijabulisha ngoba wena uyangithokozisa ngoba wena uyangisanganisha sekuphelile nokubalisha ngobukhono zongijabulisha angisakwazi manje angisakwazi manje sengihleli ngihleka njalo nje angisakwati manje sengihleli ngihleka njalo ngizokuzwa dalima umemeza ngizokuzwa mina ngiyosabela ngizokuzwa dalima umemeza ngizokuzwa mina ngiyosabela sekuphelile nokubalisha ngobukhono zongijabulisha ngoba wena uyangithokozisa ngoba wena uyangisanganisha sekuphelile nokubalisha ngobukhono zongijabulisha angisakwati manje angisakwati manje sengihleli ngihleka njalo nje angisakwati manje angisakwati manje sengihleli ngihleka njalo ngizokuzwa 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 hey shandwa mina ngizokuzwa 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 hey ngithi ngizokuzwa dalima umemeza ngizokuzwa